Morena utlwa tapelo tsa rona
Morena
Morena
utlwa tapelo tsa rona re a o upase mongadi wa botle
I've been called to.